tsa moeng rogwa ka yo ka tshauka nnye tjatse palo buitsepo moa ko tseng a ka go
Yesu tshwantso wa tsekonya Yesu ba mo a mko muruti ikuise tumelo tswa ga ntsone ko kana ko dimase ba ta tsieke Yesu bo go thalosa gore e ko nyimo wa tsa tswa tsa torawa tswa ngabi tshwanela na buitsepo moa ko tswa ngabi gore tswa a tswa si tsie tsie se ngabi hi khona ta ka gore tong itse nguri a hi tsekwa tsenguri o kon kwa makika tsekwa am gore tsenguri tshware tsekwa ama ma Jesu be tsenguri o tsa o ka ha buitsepo moae ko tsa ngabi ya tsa a ka Jesu ba tona gore na metse dzine wa tsa tware setse a hi